duruufo kala duwan oo ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa xilligan soo food saartay beeraleyda duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhibaatooyinka haysta beeraleyda ayaa waxaa ka mid ah biyo yari kadib markii inta badan ay biyo yareeyeen ceelashii beeraha laga waraabin jiray, iyo shidaalka oo sare u kac ku yimid. Sucaaro Aadan Isaaq oo ka mid ah beeraleyda magaalada Baydhabo ayaa ka hadashay saameynta ay abaartu ku yeelatay beeraha.
Saameynay ka kwaalanaha ay ka kwaaldatay ha beerogii awal hore ee leh roob badan buqoy biyo iyo zaaid ahaadeen eeladeenoo biyo yaraadeen marka saameyn ayaan dhibaatay qudaar yar ahaataa saarahay. Inkastoo shidaalkiina qaalay, hadan shidaalkiina qaalay weeyso in matooradii masaaran solar masaaran wala walaha ku saaran way boo shidaalo. Shidaalka meeli awal hore liitarkii $1 gadaay, hata liitar $1 ibara la gadaay. Markii aan naftirkii shaba saameynta barkoona shidaalka wadata, qudaartana mar walba keed laanta daraadiyan aan magadaasa raqiis. Tusaale ahaan beertuna qudaaraha ku gootay beertasna qudaaraha ku gootay suuqa la kulmay. Marka yana saameynta dadka naftirkii shaba kaleet.
Dhanka kale, Bile Aadan Gaabo iyo Maxamuud Ibraahin Cabdi oo bartay cilmiga beeraha ayaa si wadajir ah uga warbixiyay saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada.
Alhamdulillah, tay fayle madu leh halaan qudaar oo tay leh lukoogada koran nuuroso yanagadaas ma insha Allah far baan rajeyn
tamaan dii fiirada cimil ahaan madil fiiri inkastoo warbixinada hay'adaha madiyada fiirada ee Soomaali oo dhan iyo Afrika mar qaal sheego intii oo abaar baan manana ku jahanta madil fiir maana afar xil oo roobaadkii si la fadaayb aan nagan yaan dadba ma sheegan intii abaarooyin farabadan ku wajahayeen laakiin hadda dal fiiri in dhinaca oo malaa beeraha dadka mid ku wareysato oo kaleed inkastoo si la fadaay aan hayna hadda xoogaa dambe xagaayay waxyaabay qubaday oo kaleed may balkiyaab intii malaa is walween tartan kiyaab